tiri nkatikati ndithu mwa chisoni tikukamba kuti tiri mu 21 days of mourning imene a president wa dziko lino adakhazikitsa chifukwa cha imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wayikidwa m'manda dzulo kunsipe mboma la Ncheu. Ndiye tidakati mkatikati mwa nthawi imeneyi. Ndiye patakali pano tibafuna kuti program yithu imeneyi yati mbetse titakambirana kuti makamaka timbetse bwino bwino nkhani imeneyi yokhudza imfa imeneyi. Kodi zinthu ngati dziko la Malawi zitatigwera zinayenda motani takhati kuzipanga handu motani kuzafika mpaka na tsiku la lero patakali pano pamene dziko la Malawi lili mkati mwa chisoni. Ndiye tikulandirani program ineyi tsiku la lero. Ndine Blessings Kanache, ndikupempheni mukhale pompo program yathu ya tsiku la lero. Sindili ndekha, ndili limodzi ndi Mr. George Kasakula. Tikulandirani program ya mama wawo.
Ndathokoza,
ndizokomba kwambiri. Maso ndi Mr. Humphrey Mvula. Tikulandirani Mr. Mvula, ndathokoza kwambiri. Ndiye mwina kwayamba nkhani ndi imeneyi. Ngozi imeneyi idatigwera ngati dziko la Malawi. Kuyamba munganene kuti ngati dziko la Malawi nkhani imeneyi tidailandira motani, idafika motani, komanso idayipanga hando motani. Tiyambe ndi Mr. Kasakula.
Zomukwambiri. Poyamba nkhani ya chisoni, nkhani ya chifundo, nkhani yoopsa. Chachikulu nchakuti zinunga zimenezi sizinationekerepo ngati Malawi. Ndiye zidatonekera aliyense pali pamene ali ndi experience naona kuti oh mwenene izimenezi ndidapititsapo ndine DJ wa FBC ndiye zidanaonekerapo ndiye ndingodalira zimene mamistake amene napanga that time ndiye ndinikuoza this time ndipanga chochi panalibe tose tinala chisoni ndiye nthawi zinachikhauli pali chisoni pamakhala kuti munthu mwinanso uganiza bwino even a president ndi mtsogoleri wa dziko anali chisoni chachikulu so that's number one. Kuti zimzona kuti zodzidzimutsa, zoopsa, komaso zovetsa chisoni. Chifukwa a vice president anali nzake wa munthu wina aliyense. So loss yao si loss ya munthu mmodzi kapena kuti ya chipani chimodzi kapena kuti ya banja lokha. Tosefe pamodzi ndi banja tindi chisoni. It's our loss. It's a huge loss. China nchakuti mwina chifukwa cha zimenezi kuti tikulira tikudandaula ena mwa ife ngati Malawi tapanga ma mistake ngapo ndithu onena kuti tifunika kuti mwina tikhululukidwe koma ma mistake wo tapanga mwina programu ikamapitirira tilongosola kuti chakuti sinali chabwino chakuti sinali chabwino chimene timene nochita nkulira our loss inde munthu ukakhauti waferedwa ndiwe na mfedwa probably nama kutsekwa kapa ama tsekwa kama kutsekwa pa kama mwaka mba zina zizi zose kuma I think zina zipene zakambidwa I think ta piola mwyeso zina zizi za chitika ndi wono ngaruri ngara Malawi ta piola mwyeso ndipo zapangisa kuti ti mwumuti tingoli la a president upeza kuti panoba zambiri la zono ngadara chifuwa jodi mwina 40 kapena mwina susi nganene kuti chifuwa jodi olina ya chifuwa zina zimene za chitika zono kuti suti apanga ndathu olira apanga ndathu olina kuti ena ungofuna kuti apange take advantage pa ifa ya a vice president chimene cho nchoda ndaulitsa mwina program ikamapita tifolowoza kuti nchiani for example mwina nenepo konvo ya tatenga maliro a vice president yatha ntchito yonse kulilongwe tsopano tupita malawa wamaliza kunsipe chamutcheu umu upangidwa attack anthu amene alibe kwamvoyi upangidwa attack unfortunately at fall anamalira ndiye kumafunsa kuti kodi opanga zipendezi amaganiza chani ndipo kodi apanga benefit chani pamaliro konvoyi kubwera kuti tikaike a president a vice president malo omaliza wina nkutenga mwala kapena kutenga chiwabu igenda ndi chiyani chimene chwa Malawi kodi tafika mpaka na pamene olo ndalezo tafika po magenda konvoyi ya maliro anthu amene amagenda ya dziko yotenga zovuta kulirongo pereka zovuta kana la rankani kana la chitetezo this was the centurion of the army polisi wose anali pamenepo kuti tikaperekeze vice president wathu mwaulemu malo ogona wina angadzuke nkunena kuti atenge mwala agende convoy mpaka na 40 madriver achichemetsedwa kukapha anthu osalakwa ndikamba pa anthu follow even mai wana kuti anaroyembekezera
yes.
watisiya mm. kula Malawi ndale zidafika nazo mpakambere chimene chimodzi chimene ndona kuti chobwera nsanga uwaona mm. zimene sidachita bwino ngati Malawi pa ifa ya vice president yes
chabwino mwandipita pamene ndimangane ndotani pamene tapangira chitatigwira zimenezi
Nengane mwinandiyambe kunena kuti sabata ya thai kudzafika dzuro
yes.
yakhala yokwendeka kwambiri mu history yathu ya Malawi mwina because zimene sizinachitikirepo mwina look beginning tinayamba kuti akasambala kuchokapo tazapezeka kuti a vice president ndi anthu ena mmene maisha aniru zimbiri ndi ma servicemen athu akwame friend who combined experience when 40 years of experience
yes
yeah yes. I mean just those individuals my soldiers that ndiye wena police ndiye na watu vino kuti mwina anthu ofunikira kwambiri na tire in just one stroke of an accident so as made mwina ndoti ali yesa nazunguzika nazo muti mtu kuganiza kwabwino bwino kuna soko na kera I think one pakarero sinaambi kukrupira kuti kodi zinachitikati zimene but zinachitika zimene zisipano langa zinachitika bwanji so minimo anthu ambiri mwina anazazidwa ndi chisoni mukaza chisoni ndikuzunguliraso mutu pene pakunena kuti kodi zimene zichitika bwanji ndo chimene chinachitika pamaso kwambiri chimene ndikuyamba tsopano kukhala ndi mchizunga kuti conspiracy theories kama mchijema matijani kumagani mazangazi mebasi kongo kumaganiza kukandifuso
kumadziyanka zokuganiza
kumadziyanka zimene iwe kufuna yena kumanena zinthu zimene kuti mwina on a normal day sizisunga zimene yena kutulusa mawu wonyoza kwambiri mwina kunyoza
kwa president yes
kuti a president wandi analiswa pairoti kuti omwe a president zambiri zimene zinachitidwa zimene zinaneredwa koma mwina ndizinthu zoti tosefe there are lessons to be learned mwina mawu abwino kwambiri ndamene ndalankhulira a president kuti olira samtseka pakamwa
yes
komaso mwina kunena kuti tende khulukirane chikwatikaya werengera ndiwosi zikhala bwino koma panali ena who kept the head very high kuti ngakhale kuti zinachitika choncho sanafune kubwezera kuti mwina alankhule achite zofuna kuti zinthu zizikhale ndi kubwezeredwa mwina papa ndingatende kuti it was very easy not on the edge kuti mwina usaidi yapo pako kumakhala apolisi aame ndi anthu ambiri akanapanga zinthu zina zosakhala bwino koma the maintain they are cool kutiyayakula kuti tingogwira ntchito zinthu ziyende bwinobwino inonso IBC you try to maintain your cool munayesa simunapange sensationalize kupangapo ngati kuti zinthu zichitike
kufuna kuchokerapo
kuti mwina tidye nawo mawani otichuke atitame kuti ife timalankhula zinthu zimene mwina zilibe umboni before chilichina chilichonse because there was no report to report about you were creating news so ungakhala kuti mwayamba kupanga create news ine yatulankhani ndiye tsopano ndiyeza tanthu you report news you don't create news
exactly
so zimenezo mwina zinthu zoti mukamapanga kumene makhala mabungwe anuko muzikambirana kuti kuti awaloro ndi chani we create news or we report
we can't create news tiyamba kupanga
ulomaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lose and then you now become manners got a wool of Kangada and Rona or Abagama. I think then social media, we've seen the the most negative part of social media.
That's right.
So when I went there, I got a Congo ambula. Because I got a Congo, because we've lost a fine gentleman in the name of Vice President. I've lost a fine lady, my Chaniru Zimbiri, and I, my Okonda Tender.
Yes, Unopera.
We've lost the servicemen. And
professional, difficult to replace. It will take years to train others.
Combined years, wearing experience for 50 years. And that has been lost in the Swedish media. So another thing to me, those are major losses. Tisangu yanga na ku political, angu komato uku.
In terms of many ma speech adaendera atakatunga ma speech usana siana kuyambira kwayamba zango chitika zofika mpaka na mapeto kutamva ma speech amene akhala kuchoka tokumva tichokera ku chipande cha UTM tamvapo kuchokera ku mbali ya boma tamvapo hivi na president akulankhula tamvapo anthu osiyana siyana akulankhula mafumu amene kuphatikizapa mfumu akuncheu mukayangʼana ma speech amenewa mukapangana naye zimanji in terms of how analankhulira kufuna kuonesesa kuti amalawi asunge umodzi pa nthawi imeneyi komanso kuti pakhale bata ni mtendere malawi mwa
ma speech makamaka mwena kuma press conference akumayambiriro ambi ena sanali bwino uchoka kwa president mdziko muno wa vice president mdziko muno kenako anthu enaso 8 mchama kambira mvula maisha nilu kondos sambaroba major Selemani then another major Dini kenako anthu oseacha secretary soya vice president kuchoka si chinthu chachingono chinthu chachikulu chotina kuti mitima tose inali mwamba utsogoleri pamene pamaonekera kuti munthu uyu ni mtsogoleri kapena yo si mtsogoleri atsogoleri ena mamoti iwowo namene apangitse mitima anthu kuti ikhale pasi ino maliro ngati awawo ni maliro opsa fani maliro akulu komanso maliro anthu ambiri mitima imakhala mmwamba ndiye mitima ikakhala mmwamba anthu mafunika kuti utsogoleri uzikhala womanga osati utsogoleri oloza ena popanda evidence ma press conference for example press conference oyamba IUTM sana ali ma press conference womanga anali ma press conference ofuna kuti mitima anthu ikhale mwamba I'm not surprised kuti we have ended up in zina zinthu kuchitika kuti mpaka anthu ena akeso adayaso miyoyo kuncheo it's because the seed of osakhala cool down was planted blame game oh chakuti chachitika ifita panga zakuti zimenezo koma awo akanapanga mwakuti zimenezo zimenezo asano za mera zimene probably anthu apanga take advantage kuti mwina azinyoza president azikamba zonora president sana chite komano chachikulu chonena kuti a president ananena kuti zimenezi wolira samutseka pakamwa ndipo tikhululukirane tisazitengere kutsogolo koma in terms of kamapanga kamamona ma speech ena amene amapangira sanali ma speech abwino anali ma speech oyipa ndiye kuti tiphunzirepo phunziro kuti inthu chikachitika iweyo ngati mtsogoleri sufunika iwenso amene uziyamba ukamba ma conspiracy theories amakamba mvulacha ndiye kuti upangisa kuti zoona anthu enacha upangisa kuti amiliyawo ikwere mitawo ikwere ku literature timaphunzira za Julius Caesar one of the best plays done by Shakespeare adaphedwa Julius Caesar kulali ma speech awiri speech ya Brutus ndi speech ya Magantone Magantone analankhula kachiwiri clearly speech yake inonenera kuti anthu awa ndi akweze mitima apye mtima that's the power of speech speech ukayitengera kuti anthu awa ndi walankhule umathwa ukoza okuwononga ma speech ena amene amalankhulidwa zitadigwera izizi anali wononga and I hope atsogoleri ake aphunzirephunzira amalankhula openly tose timaona pa television zimene amalankhula zosakhala bwino then social media anena mvula ija
yes.
I think ngati amalawi in the social media ndi athu komano tiziganizira zimene tikukamba za anzathu ine limakhulupirira mulungu kuti kumwamba mulungu aliko and I think china chimene Saulo Chilima, a vice president yatu moyo wao chibinati kuzisa pa moyo wao ndi Mulungu umulungu nimebigezera kuti yatu apanga so sa umulungu koma zimene zimaitika pa social media zodabwitsa zokhanga kuti kaya kaya chani kaya zoti tipereke ulemu kwa vice president plus amara yena 8 amene ati sia pangozi manage kunalibe ndiye wanifunza kuti kuti ma speech aenda bwanji speech ya president ya ku stadium zana speech yomanga
yes
speech yoona kutsogolo speech yoona kuti sindikufuna kubisa kanthu tifufuze MDF akupanga zawo koma ifeso tira na katswiri na apange zawo speech yoona kuti ngati pale ma mistake ena anthu munaona kuti 4 hours inarusa bwanji ame commander ame general Piri try to explain kuti yai nanga sidi mafuna tione kuti kodi signal iri pati first thing ngangu pangu yambo panga search pamene signal sidazoti ngati zachitika ngozi zachitikira kuti kwina kulikose ndege yako you have to first of all locate it kuti iko zokhauti yakwera kuti simngangu yambo panga search the army commanders explain that and zoveka but the president is saying no let's still see this because tomorrow we can even reduce the amount of hours that we take to know where kumele ukachitikire ngozi kuti tamange tsanga kuti mwina tikozo save anthu amene are desperate they need help maoveka maomanga koma maspichena ai sarali omanga zoroso chimodzi modzi maspicha nalabwino mene timaika kusibe maspicha nalabwino sanalambiri koma nalabwino omanga oona zakutsogolo opempha boma kuti kodi pamene parachitira ngozipo sitingamangepo chikumbutso sitingamangepo shrine zabwino bwino zokoma chifukwa tifuna kuti zakumbukire mpakana kale kale pamene anachita bwino zadziko lino amaganiza bwino komanso anali ndi amaona tsogolo anali ndi kufunafuna kuti dziko lino lisithe tikhale pabwino zosezo za typhoid watisia so dzulo ivilidzana ku stadium anali maspeech abwino koma zitango chitika ai sikuti anali maspeech abwino ineyo ndikukhumbulira kuti zimene amayankhula anthu zinthu zitango chitika zimene zimapangisa kuti mwina zina tina zimene zaonongeka pa chisoni chimenechi ziwonongeke chifukwa munthu ukamuuza chinthu crowd ukhauti uyiuza zina zake zochita amachita amapanga zimenezo ine ntsula ngi ndinaphunzirapo psychology kuti mukakhala pa gulu mmapanga suspend reasoning reasoning mmakhanga limwe aipanga suspend ndiyeso nonse mmaendera crowd psychology
yes
tiye tikaotche nyumba uko nonse mmangopita popanda wina oletsa nzake therefore ukakhala mtsogoleri kuna kuti ukulankhula anthu amene pena milimango ili mmwamba umafunika chimwe cholingalire kuti mawu amene atuluke pa khompaka mwapanga akhale mawu omanga and I think our president achieved that
yes
the other people they didn't that's why we have seen all these problems fage na roe rapo ofo panga ndali fwa panali so ndali etu saiwani
kutoka ni malowela kumene
yes no ndali sinali ena amafuna kuti zimenezi apangepo achieve even anduna aza aza information bambo mozi kunkuyu ama anakapa kuti pamaliro sikufunika kuti uwonzeru kamene kuti wewe ukhala a smart politician pofuna kuti usokoneze zinthu sizimakhala chocho at the end of the day I hope amalawi akuona kuti their leaders the people that they call their leaders this is their behavior do they deserve the leadership some of them to me I don't think they do they don't because munthu mtsogoleri umaonetsa during time of crisis zimene ukuchita amene ukuganizira amene ukutsogolerera anthu kuti utsogolera uchita zoyipa ayi utsogolera uchita zabwino ndiyo ndiyo utsogolera umenewo mwina ndi menewo umenewo
chapo ndathokoza kwambiri ya Mr. Mvula
pamene mawu ena kanachula akasakula ya behavior ya anthu kuti mwina ine ndichule kuti mob behavior
yes
the characteristics of the mob justice ya maspeech ena anali sanali uenera in general kulankhulidwa pamenepo inde when such a thing was imagined chinachitika chachitika anthu ambiri timakhala we belong to makampu and koma chinthu chimene timachiwerenga ena ndi we count ourselves to most people meana mwalira a vice president it means a lot it means a lot of damaged careers tsogolo kusaona kusawana kutusawana vene kwa tibanga bwaya so anroja ambira na utodwa
yes
ile nabanga conflict management ngati mpuziro ukama kajwajo umaka within the grieving mood mtu umasokona kera and you easily move from grieving to denial kutakupilila chajitikati so within that temporary lapse ndio disitusia zimene umagarinza mutumano umaka kuti wasasukura za usokona kera suwana ena ama funa kupanga atengebo cha jera ena ama funa pange relaunch their fading careers Do they get to
Yes.
Because I must talk to the cabinet to make a mechanic.
Yes.
So they had the voice of reason. And now, MP, general governor, governor, and now, who are now saying, look, if we've been sidelined, my guys are voting for my MP, undu na ukanaka ugwera ife. So they had frustration. I mean, here it's about.
Measuring Luna Zina, would I was to Afuna?
When I going in friends and in my press conference, I got a car in Nigeria and I
yes.
For me. Would have been saying, let's keep them two sides, basically. And I fed Boma, keeping people Boma, informed. Keeping people informed.
Updated, yes.
Our family, now also keeping people informed. I got phone, I was angry. My men are fumo, I would hear with my fumo, I would have been together in the end. So that did not happen. There was confusion, a state of confusion. And then we started creating conspiracy theories. Kuwamba kurangura ukurota kuganiza kuti ndege inapanga chocho inapanga chocho inapanga chocho inapanga
chocho. Ndai mambale ya
ndani. Ndoni ya
mabanchi.
Ndoni ya ichi ndi
mabanchi ndoni.
Ndoni.
Ngobla ndi mlema tu panga huko.
So I mabanchi so zambili na karabu so mbele. That was kuma najita da. But then if you saw Andrew, Aina, they were hiring Andrew basically as it was. Hiring. If you're kind of a thing, if you're saying Zimzaboza, you're trying to get people to rally behind
the Zimzaboza.
Chaka, you will never get it. Chaka, I'm not going to say Andrew, I'm going to say that.
Crying more than the bereaved. Yes.
That did happen. Then that was very unfortunate. And then some people, President Dariko Bingo, Akurankura, booing.
Yes.
That's not the spirit of Kafa Mariro.
No.
And Mariro Wamarira Mutabena Munkwanda Wambiri. Then you are booing.
No.
And you know whether you like it or not, President Ndan. One president at a time.
Yes.
For the moment, President Ndi Chakwera. So let's respect him for the role. Amara elected him. He didn't come through Bagno or any other. There was an election and he won. So and some people didn't make it. So those that didn't make it should not try to look for opportunistic times in Katwama, you know, with the Bangiri launch our federal career to Zabu. So then what I also saw George was our moralist Asugureato Ami Pingo. They were slow to come to
Quench fire.
Our bishops,
they picked up later on. They were in the initial stages.
Our traditional leader
came up, Baki, then he joined.
parking instead of going on the ground. Peter Ucheo, Kopanga calm the waters. I go to peace commission. But you know, at times like this, you don't need the oppressors. You go and address. You come and ask for space, to pass an airtime, the Rankore Kwan, the Rankore restaurant where I'm talking to people. So, moralists, pacifiers, we are not, they do not come up. A president, the narrative, he was cool. Then, Obama also, I know they were confused, but when I was not angry, I don't know whether I think they couldn't believe. I only saw a president came up regularly to speak calmly. A minister of information also did his job.
Yes.
He was there wanting to try to educate the nation.
Update us what's going on.
Kumaena.
It was just an
enmity. And some were afraid. I mean, I only saw Kunkuyu and supported. And then I was not able to. Trying to target those that they think these are the strong faces now. Because if you are name picking,
unhelpful.
It is true to support George, but there was a lot of political bickering. The idea was to create, to pick political capital from Chilichosa Karabunobu, you know. And it was choreographed. Let us go and show Chaputa. Then Mavien. Mavien all over. And I thought that was very unfortunate. So communication and the means of communication. And the opportunism in a Churukapo. When I'm going to draw the attention of Boma, which means our Pasekoka Kakobini, because at times here we like mercenarism. Kuribeja Chiriga, the Bangi Pokoso, and Ive, and the Italian Kumani of Seriku, the men of the
Brook.
Ena na lowe dirapo mwina twandali ndino ndero kuti mwina apeserepo mai kuti akunjako anthu akhale ndi chithunzi china cha zimene zachitika kuti anthu akhale ndi picture amene anthuwo akufuna ndi izi zithandiza bwanji makamakatika kubweretsa investigation zimene
zithandiza kwambiri fanana kuti tinene pano blessings ngati pali munthu amene walandira full blunt ya chipongwe paifa ya vice president ndi anthu ena Malawi 8 nda president.
Yes.
A president achilidwa chipongwe kwambiri. Chipongwe ita chikulu so chochepa. The main accusation is that a president is behind it. Anthu ena kampa pa social media, even ku stadium, kunsipe, zimena makamba za chipongwe kuwachula kuti a president ndi fiti. Now he is responsible for the demise of his own vice. Kumene kuli kulakwa. Chifukwa everything about this accident is an accident. Even the president said it would be anybody. He meant to me, it would have even been me. He said it the very first press conference zachitika mena malengeza. Ali ndi chisoni chachikulu. Sikadachitika aliyese. ndege yoleneyo nimakwera nawo nimakwisa chito nimakwisa chito nimalowa pamene muti tu upita mwamba ikanisi ya kuzuzu ikanisi ya kublandaya ikanisi ya kumangochi nimakwera ndege mene. So this is an accident, it could have been anybody. Kuma tifufusa. Some people are saying no, you are responsible, fit it in my president. Zinuzo wawa, zubiteka. Kuma in response, what did he say? He said no, orida samukira bagama.
Yes.
Kumaso tifufusa. Agamaka bagano na uri, kubela anu wakunja, cholinga china ja president, ja personal. Afuna kuti, wina abuela zani na kuti, ziyamabanga chibongwe, abuleza zizicha, malizasi ndi awa. It's got nothing to do with it. Mungu ni mboni yao. It's got nothing to do with it. Marizasi ndi yao. Chibungu yule mbaba ngila, mtsokole luwano. Mamu kuwa ku stadium, mamu chula ufiti. Mana nakuti wenduwe fiti. Mango lakwa. So, nzofu nika kwa mbili, ndipo zichitike. Because, at the end of the day, mwina tose, tose njabe. Kuma mene, wanyozeka kwa mbili, kutukwa nidua. Kuchulidwa mawosa enera. Inodaba kutukwati, mtu wa moyo. Angachule president disease. Udaba zonda mwita. Kuma tazi uona. Nda president. So zofuni kwa zonzi chitike. At the end of the day for me, nika karabasu nganiza. I think Amarawi, mungu wama tikuonda. Chifuwa, at any time, timakani nsukoleni, amene mwina mungu wama musanka kuti, mavuda wa alazagwa, awaza kariba kutindo.
Yes.
Chifuwa, nika patawa, this country will be on fire. Kuma nika patawuyu, ditu, at the end of the day, ndiwona ngati kuti ifa ya chiliba yaronesa chikondi cha Mulungu. Kuti munthu amene tili ku state house ndi munthu woti izikamu. Tikalakhala inafe mwina bwezi ndi uyaka. Inu mungalene chakuti. Hey, inu mungalene chakuti. Inu mungalene chocho. Mudadiona kuti yapanga zoyesa. Hey, awa mangena. This is seditious. How this is defamatory. Amangena. He has said, wa olila sama mtsenga magama. Olila sama mtsenga magama. Ineo na nyozeka kumazisie nzibeka antu.
Yes.
Chibendi chite. For the sake of the family, tibange investigation yabu ino. Kuti aone po tela, they should have some closure. Awufa menudi yae, kumaso apart from the investigation, tufuna gashira ini yaba. Kuti mbale watu, abale watu, tizaku kukile mpaganega. Nisibuzabu ino zoe enera. So, to answer your question, mpofu negari kuti zibene zijitike, ndipo tibese ma experts hakunja, azaone. Kuti nyozo menabla zida alandira, choona choneke. Fa panopa mwina mirima atuena amene mwina saganisa bwino kaya mwina sabanga analyze zinthu bwino bwino inaokhulupirira kuti president apavise wao pamene anthu awiriwo amakondana kwambiri anayesetsa anthu awo anthu ati bie nawo amakamba mvulanja ongofuna osokoneza kuti awamenyenitse kuti angamenyenitsa iwazikani kamene vulu kuseri. Did the two of them panda to that? No. They kept their friendship. Analibi chini chose. Sana vele sibedesu. A vice president apita kulichete palitungu kizano. Kunali kesi kukoti ina chose ilo kesi. Kuda aizizi sitandiza. Evidence sikuone kabuno. Tingu olunga nazo ubali. Anachose. A vice president apita alifuru vice president. Anango joke umeo South Korea. He died a day after he landed from South Korea. Kumena amagai mila dziku. Anadumisa u Tanzania. Ndiya kuti antu awiri wa. Analipa mkizanu wao. For someone to suggest kuti a president is behind ifa ya vice wao. I'm sure a president kuifea antu. He's putting up a brave face in public. Kuma I think agakara kunyumba. When I pay that first lady, it is hurting. Chifoni mutu. He's not made of steel or made of stones or made of what. He's like anybody else. He has feelings. I'm in Ramagaz. He's a human being. I'm sure it's hurting. And what is hurting is the lies and chipongwe. Chimenajitidwa pa infa ya advice hawa. Pamele always menezo. Sisi, mutuja du mutuwa muluku. And ni mutuja is an open book. That's why I'm saying, if you're going to marry, probably chauda hama tikuonda. Chauda hama kuonda tikuoni. Wani, zakazo sezi, siti na kwabula nebo kuhondo kuti, sifo oo, fuflake sifo, hama tikuonda chauda. But the reason is because, hama nebaza hatu kwa hili, oenela, at a particular point. Hama zodi, amalaga zafika stage, but zakuwa ichi. Probably the best person to be the leader, amene saza ocha dziko lino ndi uyo. To me, I believe kuti president Lazarus Chakwera ali mu office ndi chifuniro cha Mulungu. Amadziwa Mulungu kuti adzatipasa chipinyo ichi. Ndiye kuti chipinyo ichi titane nacho tidzafuna mtsogoleri amene ngoleza ntima. Chifukwa zimene aonetsa president nkuleza ntima. Anyozere publicly, being bold publicly, being bold throughout his speech. Did he sit down and say, speech is in Mariza, a first lady, he opened up so grammar, Nibira Wunyumba? No, he finished the speech. He also will win. In his speech, Zunzo Mangan to Zokazoka. He would have stopped the speech and started shouting those words that they were a boy who must stand. For no, what in Mugushan, Munin George defied, no Jiminajan, Munin Bolin and a vice president, Zunamas and Zabo, or Mungun Bonyan, I got to have a message. And he was entitled. Because that kind of it, probably that's what we would have done. It's not the word. We're not around the Jesus. I know when we're not the pump. You know, you got to have explained wrong affair. Made him a wonder. I love that person. To a great remote. Why would I want to do that to him? It's because I got it. But what he did was he remained calm. He remained calm and cool and finished the speech. When I didn't stand on minute. And the first thing I remember is he made a summer or of not to pass any mati or Johnny or here. That kind of beef. I'm sure many of the people that call themselves leaders, even today, are going to call you on. I mean, I don't know. Second number is a speech. Even those that want to go back to the said house next year, can I use some? Second number is a speech. I'm going to call you on. I'm going to call you on. The president did not. To me, umene undumuntu ndumulungu. Amalawi, we should be happy that we have Lazarus Chakwera of state house. Because it seems to me he was sent to us by God to lead us in this difficult, trying moment.
Kakari kana kwa gari moto, kuti yangua mnari vice president, au mnari asugurirena, au winari yote, you carry out an inquiry. Kama two types of inquiries.
Okay.
Aame, I've got to carry out an inquiry. Ngati aame. Kwa ndege jenari yao, ma pilot anari yao, ma engineer anari yao, and the best kana anari panga deploy, popem pedra iwo. So, zmei na jidika zijandu kutena ku current inquiry, yao standard inquiry. They would do it, Kanari Tirima or anybody else involved in that accident, akanapanga was. That is normally to put a pangi fulfill my requirements out. That the Aguame,
yes,
because I want to want. Concerned my current inquiry, you mean Anna president, you can involve other. Stakeholders, if it be ukasquiri, what it kai masure black box or voice recorder, you makala mundege kodi. Kodi tikamwe kodi mene
kodi
jani kodi my transcription. I mene amalamko jani.
Jana ma pilot.
The last 10 seconds or so to mtu jandege jitha lakwe. Kodi ndege na roadway wa airway.
Yes.
Sina jite. It made ukasquiri mene if it be. We can only speculate and live on conspiracy theories. Kungodena, which is Nakajojo, 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 Zongofuna pick up a mao, Pamene, City Guna Bao. So it is standard in Nakon Bakuta president, and in Nauka Pakao. Before even these calls, Zonina Kudijani, Kudi Kuka inquiry, the standard procedure. I tend to make way, my experts in this field. It must be noted. If he mina the most young was when the Chitika, but Mangozadonia, I'm taking at many the Chitika all over
the world, yes,
all over the Guapo Nitro, it has the Pandosian Asian, Koma, and the Amabuesa inquiry as the way the inquiry and your Funika Kwampiri to Kuzi Samtima Yan to many Akpanga doubts. Koma so good is out and is a Pange kisa na rate kuta president mwina nkani mene sikuwa kuza ya. Kuma pa mwambu watu wajikuda mwina pa conflict, grieving, imafuna kutipakare closure. kuti anthu aja ndichifake kumodzi kuti timalire tikhale pasi timete tipange mwanje tikambirane tibwerere usiwa tikapange zvose zvimene ziya zimatitandiza but if we don't answer those questions what happened ndokuti anthu ana anafedwa ndi anthu amene anataya abale awo they will live in perpetual fear kuti pasi mwena abale athu anafa mysterious death so ndizabwino kwambiri andi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri And I just hope. Amene akufuna, amene kugurana fedwa, they are free to ask to be observers or to be available.
Yes.
Kupanga kuti nafe tizivata first hand, tizadigie final report. Kusera ndikuti mwina tizungowata pa social media, the process, yodi kuti singakhale kuti mwina chipange kuseri kwa muntu, kuchoza kala na announced. It is going to be public in one. Tujazazi yoyi chimechina chitika. Ndine nepo pa speech, ndizoona kuti mwina president, anali mbatima kwambiri, mwina the advantage of having a pastor, a former pastor, or a pastor, is that ama kazikisa ntima pansi. So wana tika nakala ena, if wenda kasa kwa, look, a president,
Are you perfect?
Oh, you were yelling. Look, he did not even allow his party supporters. Kuti bwera na kunamzani
president.
Akana kaya na jadi na yuko.
Bwera mtete. Yeah, there was. I couldn't see any MCP.
Sapa bwere.
Wa faraza MCP.
Even ya kuje na kaya kana kaya kuti mwe in disguise. Sana bwere. Sana bwere mubarazi.
Because they could have if they wanted.
If they wanted.
That's the file that I'm talking about.
Wanted. That's the president would have told would imagine when you know.
I was going to go to the house. There was some mobilization.
No. Where is the I'll give you an example, simplistic. But
Malawi. Ine nkangodusa boda kunchinji kuwa ku Zambia. Kumene kusikwatu. Akozonipanga njiro sina fulani pange. Kaya niwele ndege pachireke kaukia kupitaka ku South Africa. Sikwatu kumeneko. I only know of one country which I can call home. And it was Malawi. Ka 3.8 million, 20 million. The only country that we know and we can call home is Malawi. So, if we some people chifanya kufuna ndali afuna kuti aliwononge dziko limeneli po tenga advantage of zimzaji soni ngati maliro kupapanga mobilize anthu kuti kapena apangeza kuti inu mukapanga bua president inu mukapangeza kuti inu mukagenda ku voi and also kumavomera kuti ndipa nga spendence akulakwa andikumwamba kuti mulungu amaona spendence sudi angembikize kuti amalawi angapatse udindo kapena otsogoleri chifuna kuti awupanga spendence akulakwa Ango tanikaya opachana. Chifuwa mulungu, sanga fomele spendence. Anesa funa kuti titi ya Malawi. Mulungu sanga fomele spendence. So, nzove saiso ni kuti tina politicians and the problem kotu kwa mkulu chifukwa ukaona mina zikachi tikira kuina kuyankui kei kwa mkwamereka. They are all responsible. Nobody does those such a big thing. So they are all responsible. And say, at the end of the day, we have this country. Mm. When something is threatening their country, Amakara United, they are all not. This is a threat to our country. Then, if you have a problem, you want to take advantage of the threat of the country. I mean, to me, could somebody could take Mala Mkugenda Govoi, Yamalua Vice President, Maremu? It's shocking. I couldn't believe it when I said, if you around NPC, you mean a broadcast, has been attacked. Arakananga, Umani in Grammar 40, Uribana, I couldn't believe it because I couldn't even see it. Because how? This is the Vice President, Saulos Shilima, what is here in a tragic accident, tossed the Ulida Missos, and the Agum Perekesa, Kumaro Marisa. Did anybody think it would be somebody in Malawi would rise and say, Mkuka Genda? On what basis? What reason did they have to do that? So, whoever organized those people, the people themselves, they should feel ashamed. And they should not think it would be, they will not be accountable to this. One day they will be accountable. Today they might run away from the wrong arm of the law, abolish those abesa, no sakara accountable. For you to Jera, Kayadin Darama, we have paid them. Come, there's another power where everybody, each one of us, will be accountable. And come in a wabida, only making the Hachinima, toasted it a bit to dig a wabego. Come in a wabida Hachinima, nobody's going to get out of this place alive. Amade, nobody is going to get out of this place alive. All of us are going there. Kodimu Jinkaria said, would he? A vice president appeared. There were what's over there, Uzaga Bangabo, a president, Uzaga Uzaga Geda, Convoyamari, Uzaga Peregan Rama, one to win, taking advantage of the helplessness of the youth. Uruka Sagan 1,000, 20,000, they would do anything. No, I believe that person one day is going to account. He might think he's powerful or would end off Niga, but they are going to account. So, Atso Goreato, to me, number one, it's Benda Nagari, as it was Wachita. Number two, feo ngada Malawi suti dose ndi feo achonchoi the majority of Malawians ndi fando ganiza bwino odzodi chisoni sitinga bange zibenezo sa kalas amadrobizo because that's a very kalas behavior sitinga bange chibedinga chide for the sake of the vice president. I mean, I see tizuona tsogolera choncho. Don't give them power, let them stay where they are. Don't give them power because tikana kauri wo na basa power. I can tell you zamakamba vulatsicha. It was very simple. The president is the president of a political party, very powerful party for that matter. He was simply going to instruct his own boys in courts. Pajimenomune now, Kandani, Mawa, Yanuza intelligence, Udin Ganyosedo, organize the Abuamuson and Aganibanga project. We have had in this country a whole president saying, somebody banga project. Simple banga project. We have heard. We've been in this country. We know this country. Simple banga project. And how about banga project? We have heard the presidents using a political podium saying those things in this country. What could have stopped the president from saying, in a minute, Vomera, you boys and girls must protect me. Tell the boys and girls, Amuka Variomu, Kamuka Sungumu, Kahakuti, Abere Mark Stadium. Organize Magalimodo, my bus, Abuela doesn't want to protect. If he did that, there was going to be fire. There will be bloodshed in the stadium. But because he's come, the Mungaradi Batsa, to lead us at this particular point, farmer Zua Murunguri, Uzabera Zofkima, Zofuniga, Utsokori 1-0, it didn't happen. We all left the stadium, Tose. There was no single drop of blood that was shed in the stadium, despite the provocation that the president was subjected to. So, in ayo bengulanga kuri amarawi tizuona, tizizwa kuti uyu ngono nga uyu, uyu sampasa darobindo uyu, uwani mwina ya kumasi, amenama mtsatira ni ono nga, tisampasa udindo mkwa choncho, chifukwa azati pwede geta. Agarakawa president, anali mtuo wa befuz ya mga mafula sija agaradibu kete getza za nalicha those of us that went to the stadium tikatabwela tafa tikatabwela mwena nizironda mwena kukwanya magari moto kaya kuchani but we came out of that place alive in good health that's why today some of us are able to come here in good health in one full body because we had someone who was in control of the situation he knew what to do to avoid any further what to do and what to say to avoid any further problems andare nawa amena mangazwenesi tuwa unodo samarari te atai fwa azadibwelegetsa we have received enough warnings of their behavior you can see kuti anzao tikulira because they were busy planning to do confuse disturb things and cause chaos and violence they have even caused some violence 4 people have died in Chewa one of them a pregnant woman an expectant woman amgalira it could have been more for the president to keep calm and say the right things at the right time and wajojo to watai don't know jojo the garage sorry I'm going to
die eh mwana watai
mvula mango vele
yeah amvula mwana mwana mkula akasakula ndi manga yanu mune na bwanje pankhani mene makamaka pa nkhani ya mpandare kulorera pankhani
inekoli nari mpandare
ndi mpandare
mpandare pachiri
chonye
ya kubona ngati nachokera kumwe
kwa all the experience you are drawing your experience now
sizimateka kuti pari pose mafuna kupedza kuchadyera basi every occasion like this one to you tumapita kumeneko ndi sore mudi kuti koma ndipite kukalira mariro kumafuna kumeya kundikaoneke ine masupporters anga abwera ambiri kumakaa kupanga mobilize kunali kupanga mobilize kuyambira Friday night zapite kumeneko ndikapange chitsokonezo mwasoka zimene amagali zisinachitike because the situation did not allow the window mpange motive wake so vuto ndoti timaiwala kuti when we plant a seed yofuna kukhala ma confusionist anzanuso mava akakonzeka inuso zakupanga njani so you know in politics a simple word ukamutukwa na msogolele wanzako masupporters anzako ujama kwelo zotani kuzakutukwa naso iweyo so you don't start this tough war kuti muzikwa muzika ngana it is not good that's where I find that all peaceful leaders will tell you na osa bwezera because mungangayamba kutoza chara wina and wachaja ayamba kutoza chara ndani ineo so as you see then there's fire so this is the uyu chakwera yo ndi the state president are ndi ma rivers of power osa menema he can if he is over provoked he can step on the edge kungogwa baba basi bota chitike chitike ndi kuti is commander chief mwele kuna aliyeza kapanga uomo mpake jana au za ndo achibwela ni uono za chaka kwa achibwendo tambwe sana malole andro I want to be protected no zusa karabwilo so zimezi samachite Let us be mature enough of one country to pick the way to Agatha. One country.
Yes.
And that one country.
To call home.
Yes.
And we should not try as politicians to participate in that jail. And that's what UTM, you've lost a loved person. I mean, he may have been the source of everything. Where if you had to hold him to Nkano, he had to pull money from his pocket. If you had to do it, he was going to say, I'm going to say, I'm going to say, so it is a big, big, big loss. We share in your loss and in your grief, but mwina, it will be irresponsible. Kuti mukanindika ntima kuti basi paere paere, zimene zikhalabwino. In your bid, mwina to hoodwink ya boma, kuti mwina kukanindireni, zimene zikhalabwino, because this is Malawi. So, Tosefe tizadu sajire umayi osa kalabu ino kwa ababa tsepeze po zola kuika we should continue praying for this peaceful man ina sina mvijirima akura nkwa zuipa about anybody yes he used words abumwa but it would be strange kuti amene amawacha kuti aja tupano akare ngati zimbizina zosinta kuma anyway izo mwena zapa zolira We still need prayers to guide us going into the future.
Mr. Savon, just 1 minute. Mumma Savan's program is so ready.
Can you do a Malawi, Tizuona, at Sukola Zuna Machita? Tibo, Igafigan Tao Yoga Maudido, Tizuona, Trumpas Maudido, Dosa Pazza. Ineo, Tosa Chauda, Kudi, State House Pagariban, Kudi Doraza Square. Aradibaza Malawi, Kudina Mene, at Sukore, Pazov dies. And I think what it's Sukore, we know, you wouldn't talk was the Murungu. Number two, Kudiemu. Vice President Peter, Nigarabe Pauti, Guyudemu, Kukareo Sugoleri, Sugoleri, O Zoguti, Tibamavudo, Komaso, Ineungan Sugoleri, Nakurezi to Nipangazi to Zonaguti, Zout Sugoleri. Then many, as Sanka, Oduda Aloa Broma, a Vice President, Nani, Mawanga Namede, Udi, Adipazan Sugoleri, Onanaguti, Alini, Magore Zout Sugoleri. Open the beef at enough. Kuma also worried up, you know, or Zoguti, General Amato Goras regarding Hondo, food is Puriga, Amafuniga carried to Mutuanze Ruzage. You should not fear or lose his faculties because Mayoran Hose, Mayoran's the decision that is going to be shouting and making. I think it was Agarakura to Gurama Ganzama Jojo. Sibesi is the greatest one is easy to honor Woody Kurawa. I was saying, the only country that we have that we can call home is Malawi. Kubedinga bwire kana pita kuti ga ukampuchia ga kuti ubwera kutsika nkuemba unyenda munyada okwira ntumba ndiku Malawi. And we will leave this country to our children. Now also they call it home, grandchildren, great great grandchildren. Mpaka nimbadu zabera utsogolo it's only Malawi. Ndeti samajita chibwana ndzikola Malawi kubana kuti for they want to make a political point because of personal issues zimenezo nzachibwana tisiye.
We have one country, Ajagwera, as a current detracted, it should just remain focused, Kutiapangi deliver agenda, IUTM. A Karibansi, a Sanke Mwamaro Machirima, I think, in the Antro, they will not find another Chirima. That is the fact. Because Chirima was in one person wearing so many hats, the capabilities Zake and Abanga exceed and Rambiri. So, Koma, Akuzo Karibansi, Kubeza Chirayoti, Chiende Wanji. But there must be unity. I will advise against my oppressors, Ongo Funakuononga Zintro. And kukara kuti pambuyo pake akupanga pedu narrative imene isari yao because apapa katipa analoes I think they were hijacked anango yamba chintu chipambuyo pake anapeza kuti they are trumpeting somebody narrative muntu wena kumboyo ako akuti panganizo yankhulanizo yankhulanizo so mayankhula zimene anthu ena akuwapanga wind kuti mulankhulaizi so pambuyo pake if they did a cost benefit analysis and said kuti pazonse tachita zija tapindurapo chani mwina sachiona because they will find who have made who have created an element of kusakhulupirika kuti mwina tinani my issues. As your president Chakwera and Dimaremu Chirima, in our eyes, in our minds, they were great brothers, they were friends. And the Mena Masira Naziko Mez Makaras Narizabuino. And we don't think a president and campaign and Nako he has no reason because he had no reason. I don't think his candidature was in any way at stake because I mean, he announced he was going to stand. But Maria won and the Funa Uta, even now, it's going to have one of them. Because freedom, that is that, the liberal. So I don't see how things should have been that adversarial kuti pakare watakara bwino bwino. So panaibe chifukwa. Tingobemba kuti ziko rino. Ma bishop atro, ma pastor atro, ma reverend atro, ma bungu ya let's preach peace. Chabwino.
Nathokoza kwambira mvula.
Mwamaliza
ngati mapitiriza be. Ziko mukwambiri. No, Mr. Kasawula kuthokoze nemunabwera program.
Ziko mukwambiri.
Ziko.
Thokoza ziko.
Ziko. Amfra thokoze so kwambiri. Pamene pande pakhale mapiti pa program yathu imene iyi ya tembetse kuchokera kuno ku MBC ndipo tsiku la lero mnali ndine blessings kanache mwa sinali ndekha mnali ndi akuluakulu amenewa Mr. Afra Mvula kumaso Mr. George Kasawula. Thokoza kwambiri mnali pamene kukuonera kumaso kumvera program imeneyi. Mwakumanose.